Na bado sijali bro. Na bado sijali bro. Kenye nataka ni ganji jo. Designer na dahi beef. Uneza dhanie ni carnivo. Hapa ni serious business. Wanyo na joke wako carnivo. I guess niko underrated. But nimerudi back again. Kwa Roma na hit them notes kama Mariah. After that niko studio na hizi beat na zikuka kaya. Aim for the top mina aim so higher. Na kani kulink litaje prior. Spin your block kama tire. Niko na mask Michael Myers. Anadeta ni block. Missy Jali ho. Ganji na kuja in many ways. Mziki na lipa bro. Napenda slim ama thick. Staki ma heavyweight. Kenye na city si slim thick. Yondo masaya ma heavyweight. Nile msho niko studio yo. Akajileta anyway. I guess ana day some. Mina hit kama 808. Kenye nataka ni more than 6. Kenye akonayo ni figure 8. Heri ni trace izi ganji kwanza. Lafu yo figure ta trace badai. Na my thoughts ina kuanga dreadful. Niki rap yo ni remedy. Marangapi meshinda kwa booth. Niki medi na melodies. Niko na enemies wako close. How ni my frenemies. And I did it again. Yo. Nikifika kwa studio kunanga remorse. Flow ni unique, hakuna kuforce. Married the game na siezi divorce. Hakuna vile na divorce. Started from nothing na day kuwa boss. Missy na rosary usini cross. Juku kinuka na taja my bros. Mina zirusha hakuna kupose. Lini nafanya ni doze. Vile umanzi anapiga magotu tadhani anadai kupropose. Mponi ya 10 karubi rose. Anataka maua na meficha rose. Moves ni silent, nobody knows. Umanzi ni wako amani. Amani. Na bado sijali bro. Kenye nataka ni ganji jo. Designer na dahi beef. Uneza dhanie ni carnivo. Hapa ni serious business. Unyo na joke wako carnivo. I guess niko underrated. But nimerudi back again.